Hivi unamjua Vido Boy wewe? Baba JJ
Mr. Junior pa na star before
Azo, on the beat.
Ni kuna muda napata uchungu nikitizama maisha yangu, ila sichoki kuomba Mungu anikuzie riziki yangu. Nyumbani kwetu dhiki imetawala, huyo anaumwa yule ajana. Achana mimi nitoke nikasake hela, chochote nitachopata kwangu inshallah. Nyumbani kwetu dhiki imetawala, huyo anaumwa yule ajana. Achana mimi nitoke nikasake hela, chochote nitachopata kwangu inshallah. Na nikicheki mtoto pekee nategemewa mimi, na wala sijui maisha mazuri nitapata lini. Na nikicheki mtoto pekee nategemewa mimi, na wala sijui maisha mazuri nitapata lini. Oh maisha,
haya ndiyo maisha ya
maisha,
haya ndiyo maisha yangu.
Yo maisha,
haya ndiyo maisha yangu.
Jamani maisha,
haya ndiyo maisha yangu.
Maisha, maisha, kipindi baba na nguvu zake haripamba na iture mkate. Saivi nguvu ana, macho yake yote yako kwa watoto wake. Ona, nimekuja mbali kusaka pesa, nyumbani mama na umwa. Yani na nimekubali kusurubika, nipambani kama mtumwa. Ona, nimekuja mbali kusaka pesa, nyumbani mama na umwa. Yani nami nimekubali kusurubika, nipambane kama mtumwa. Na nikicheki mtoto pekee nategemewa mimi, na wala sijui maisha mazuri tapata lini. Oh maisha,
haya ndiyo maisha yangu.
Ndugu zangu maisha,
haya ndiyo maisha yangu.
Jamani maisha,
haya ndiyo maisha yangu.
Ndugu zangu maisha,
haya ndiyo maisha yangu.
Maisha, maisha,
Mr. Junior pa Aso Yonko Momo Weki sepe uji. Ana kusalimia mbezo pati na mwanangu Kaiza, we Dr. Mzuza. Meneja niko Madola.
Their sound by Kaiza.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.